Sisko on the board.
Download and doing vera nyimbo za bamwamba.
Respect for your mother. Yeah. Great. Star Records.
Nafsi get a juice.
Bring it up.
Makafe fote fote gidi kuvembeza madada. Ondi yemba inelelo loka hati lapa ni mapa. Sound ya machacha, osa kala zanu zicha. Tafoka fwaka mwache papa. Koma pane mugunama. Olo posi ndeno pane ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama.
Yeah. Yeah. Niggas wanna speed wreck me cause I'm a chief. So you always don't do us. I say hey rangari shiri. Milani zaire city. Female rappers wanna try me when I step in on the streets. All eyes on me. I'm the first in the building I sing at the foundation. Nozi kwanje nizi ngamba ni maudaga nde somba. Lihot yo Daniel Vandas mentu mazisila. Mahuspani yambiri kwa machinapsi majilila wazifila. Ama tosa iwalile ngari gesi. Zima panchi ndagwe sasi fazi yose huri yes. Hari hachi kwa makazi napsi ye kamari kwache ama teacher. Kadu olimezelu sagu kwache ni
makafe fote fote gidi uvembeza madada. Ondi yamba inele loloka atilapa ni mafaa. Sound ya machacha osa kala zanu zicha. Tafoka fwaka moche papa. Koma pane mugunama. Olo posi ndeno pane ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama.
Yeah. Nesa city nes no low. Nafsi wajagan zake ndina blower. Na nafsi sanga flow and kazi zake. You got him crazy so ma uma banga ndileleze. Free stays ama do it mesa ni makara ready. Great. Adi isi na jagela. Godi nafsi yondi peni guda kale wa jagela. Uso magabe wandi zingo fusa ngari masamba. Fancy maziwa I'm strong koma sinagaluwa. Neni na banga mbili pali. Always on the top, people call me hot diva. I get attacked to the top, never drop it down. Nafsi na engari magwelelo wangu kwele.
Makafe fote fote gidi kuvembeza madada. Ondi yemba inelelo loka atilapa ni mafaa. Sound ya machacha, osa kala zanu zicha. Tafoka fwaka mwache papa. Koma paine mugunama. Olo posi ndeno paine ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama. Makafe fote fote gidi kuvembeza madada. Ondi yemba inelelo loka atilapa ni mafaa. Sound ya machacha, osa kala zanu zicha. Tafoka fwaka mwache papa. Koma paine mugunama. Olo posi ndeno paine ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama. Nafsi ya kuwala la sashara ya kunama, yeah.
Star Records.
Download and tukumvela nyimbo za bamwamba pa malawiwanga.com.